Banachewa parwani vye dembe ya vanda mawuri lebe mulugunyiza government oroku galawe bitongolo muri ebya mawulire nti techakoleddwa mu mutima mulungi. Kidide kitongole ki Uganda NGO Bureau okuyimiriza ebitongole kumi omuli ne Human Rights Network for Journalists ne African Center for Media Excellence betegereze emirimu gye bakola. Akulira ACME George William Lugalambi ne Robert Sempala akulira HRNJ bagambye nti wadde beetegefu okwewozaako beewuunya ekyabagazaawo mu kiseera ng'ensi wesinga okwetangira okulondoola abamawulire n'eddembe lyabwe.